Hello, it's me again,
Superstar.
Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain.
Kanyaga pigo za unafiki. Usushi, mashemu fake. Nuksi, unaniweza. Story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilipo kucheza boi. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama tanisi nikaanza kuimba. Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika.
Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda. Mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Usikate tamama, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, yo sio mipango. Jabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Mwambie tunapita, so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari kiangazi masika jomfuwa yote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kata mili.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Kanyaga usushi. Kanyaga mashemu fake. Kanyaga nuksi. Kanyaga kudadade. Kanyaga mawifi. Paka my ex, mikosi, oya kanyaga.
Kanyaga.
Come on, alicheza zangu.
Kanyaga.
Wale wakuda wataku.
Kanyaga.
Yeah, kidaku daku.
Kanyaga.
Wanyue zinamba chafu.
Watu wanataka money, so mikimu itaku posti.
Kanyaga
kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti.
Kadisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga
sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama buti la mugambo, wafuruga mipango, waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando, uzushi, mashemu fake, nuksi, kudadade, mawifi, baka ma ex, mikosi, oya kanyaga.
DJ John.
Oh yeah. Oh yeah, yeah. Well, well.
It's new Alizine up on the track.
Baby, pole pole, sauti tete. Usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindi ngedere. Usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na choo. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapa kafu, paka maji, wanaita mma. Mma, mma, mma. Umeniweza nyanga, nyanga.
Ayu.
Nyanga, 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 nyanga.
Baby, yo.
Tukateleza nyanga, nyanga.
Oh, oh.
Imwako, nyanga, nyanga.
Yes, yo.
Umeniweza nyanga, nyanga. Sasambua, kemaleza kupika kazi yangu kupakua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Oh, uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua gamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato alazi situsumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zafu, paka maji, wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga,
ayo,
nyanga 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 nyanga,
baby yo,
tukateleza nyanga nyanga,
oh oh,
imwako nyanga nyanga,
baby yo,
umeniweza nyanga nyanga,
no 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 no,
nyanga nyanga,
ayo,
tukateleza nyanga nyanga,
ah,
imwako nyanga nyanga.
I like a simple style. My macho come meza kungu. And a deep pause when you smile. Inama ni pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Show kawadanga. If you never see you, no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana mpaka night. If you never see you, no go sleep. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Matiyo, matiyo. Matiyo, matiyo.
Show me what you got.
Say matiyo, matiyo. Matiyo, matiyo.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Can you all have this? Me, I know the kiss, I know the terror. Me, I know the drink come dry. Now I take Uber from your side. Body, they do me like say I billion, 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 billion. Banging my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka.
I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi chana paka night.
Yeah.
If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got.
Yeah, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, oh.
haya mazima video. Hauna kuzungushwa kama kombeo. Mama 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 mama.
Showtime, showtime.
Yeah, humu ndani hakuna kitu haina bei. Mepanda na maneno tukipanda bei. Nasindo makontao tulipanga bei. Kipanga akili kali kama panga hey. Mboga ziko sita na kwanza ndo saa sita milioni sita kata komate tapenjo pakatwe pekesho. Ribata mapenzi ukatwe no more story. Mwamba ni mwamba tambari yeshore. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. Fashion show, yeah, yeah, yeah. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. We us wanna ball, yeah, 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 yeah.
Aibu zina kato leo. Tonight ama chini pandisha leo. Nani masinema zima video. Hauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime.
Nimesha piga simu, zinaibuka leo. Kitanda pembejeo, utam tende leo. Upendo upende leo, mtatweta leo. Zikija mina kata, mtabeba leo. Si unajua king ni king sizer. Watoto wapendi cook naishwa. Watoto wanapenda kufraishwa. Kusaka na kuspendi ndo maisha.
Bebe kwenye kona, shuzi limenona. Mwili unatamani wendo puzi wa kuona. Nicheze kama Messi, mjuzi Maradona. Sichezi kwenye kesi, mjuzi wa kupona. Mjuzi mina bless, wanaitika yes. Dani ni watoto vimitungi kama gesi. Wakilipuka boom, washamaliza boom. Nachwane kagambani ni kamalize room.
DJ Jones.
Ukona macho ya swaga kama Angela. Kukuona umeni mada mpaka jela. Sikawaida yangu kupanga tela. Ila hamna, no, sina namna. What's your name? Wacha nionekane boya. Ukinimwaga nitabeba aibu. Usione ni pabaya. Sijaelewa nimefikaje huku.
Baby, yeah, yeah.
kukupa mama. As a one baby,
shake it good.
Drop it down baby,
shake it good.
Show me a one to see alichokupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane patane, siri yetu ya ndani. Aga napomesa ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanishusha amani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance,
iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler
emerges.
Oh maina, moyo wangu mwenzako mi mwepesi. Nisije kufa kwa mapresha ufungwa iweke. Asa usitishwe naya wanaopiga eti kujifanya. Kwa sisi ya watawezi. Oh baby, pale tantarira kwa nuknuko baby. Kwa sisi ya watawezi. And I want them to know. Oh yeah, hey, you're the one I love. One and I know, hey, hey, the one I want. I want them to know,
baby, hey, hey,
oh my,
you're the one I love.
I'm open as I know.
Advertise on this space, call
kukopua ile siumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimeshabaua ila sio mbaya ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimeshabaua funga na virago vyako nakungojea mama nikose ni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeinisi funga na virago vyako nakungojea mama nikose ni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeinisi chaga sidani sikuwa na budi kwenyeka kete mama tuta tuje kuvuna unanisikia nishazunguka sana kutafuta utajiri bado sijapata ila sio mbaya ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimeshabaua ila sio mbaya ya miguu mitatu bajaji nimenunua kilomba chumba kimoja zarazara nimesha paua funga na vira
Hey, this is your girl Vivian and you are listening to VDJ Jones, the superstar.
But you know, but you know that But you know that when he come attack, mata, don't you know, Lumiani, don't you know, mama, don't you know, when he come attack, mata, don't you know,
Toto, nani danganya, danganya, kama mtoto, Toto, we toto, nani changanya, changanya, kama mtoto,
we mtoto,
nani vuruga, kiri, kama mtoto,
we mtoto,
lo 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 jaribu kuja kido zama ndani tizama usije anzisha zogo aya 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 yeah leo sitokuacha ukote nikupeleke kwenye video na tena staki ukose baby
njuta mna ukidili na singles usiri utapotea My darling, amini Pakikubeza beza sijale, I don't care Wabaya ndo wana unadonge Kocha wanga wanywe vidonge Hani tulicheza lizombe Sisitishe kipimo cha pombe Bembea, pepea Bembea, bendera pepea Era zaidi, ukibembea Bembea, bendera pepea
But you know Don't you know that when he come attack, mata? Don't you know, Nuriani? Don't you know, Mama? Don't you know when he come attack, mata? Don't you know,
Toto, we Toto, nani danganya, danganya kama mtoto. Toto, we Toto, nani changanya, changanya kama mtoto.
We mtoto,
nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto,
hi yo yo yo, hi yo yo yo. Majina, chakufuata we Sababu, ukuna mie Kuna wenye malavi, chakufuata we
Yeah,
sababu, ukuna mie Nani komesha, nogesha, tatisha Mina pagawa Kwa raza kunazo zipata kuwacha nogupa Hai, yeah, yeah, yeah Yo, wazing,
But you know Don't you know that when he come attack, mata? Don't you know, Nuriani? Don't you know, Mama? Don't you know?
Kasoko, mwenye sauti nyororo, mususu,
ya soro ndomboro na bando letu la buku twa peluzi paka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mwenye kwa shako tena wavimbe na wanune ishapua yako itafune imu mwenye ifike kunako oh baby kushika kiuno tam kikuchumchum tam nikikukumbatia Ziletu baby tam. Yani paka kisogoni Tararara Tam Korea Baby Tufanye wazi wazi watu one Picha weka dipi Na makopa kopa kapsheni Baby Walokosa kazi wanongoni Wapandishe vipi Wapumue kwa oksijeni Wambie Vimberu mberu sio penzi la mashaka Tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka Waambie mimi beberu si jogola pasaka Wanajisumbua kukunjani tawatazeka haraka Stili waya ananisugua
Kwa mabovu
Anaga mbaya la azizi
Shombovu
Tena fundi mwaya Kazi anaijua
My love, love
Haijawahi kupwaya Yani kithi Mkoroge sumu mwenye Mwenye vijiba vya roo Yata watoka mapunye Mwenye kwa shako Tena wavimbe na wanune Ishapua yako Itafune imu mwenye Ifike kunako Oh baby
Been a long time coming
Kill it
Bongo TZ UG Kampala na E
Kitunzo
Baby, yema na shida ya buku da. Mbona ta mimi nyumbani sina luku
Baby bahiri, kama nini hey,
Holi dhani mama zinachimbo chini Baby nilipisho ya likimba Kesho weekend kuna ligi la liga Ela nilio bakiza 500 ya kuingia banda umiza
Una maneno ya shombo
hey, Tumia sabuni ili ukate yo shombo Baby nunulie koni Saya nini wakati mi mwenye na koni Hivi mnadhani si wajinga Squeezy hakuna madem golikipa Natafta unatafta Naleta unaleta Tatizo wanake wa squeezy mnadeka
Nifanyeni nish kama diva door
Hata mimi kama jiga
oh. Baby minataka nyumba tabata
Awapi
Simu ya smartphone
Awapi
Shopping kwa mall
Awapi Nadhani zina chimbo chini mama Awapi
Baby pipi pizza na burger
Awapi
Peruvian hair
Awapi
Private car
Awapi Unadhani zina chimbo chini mama Awapi
Nataka hela ya wanja na makeup boshori
Sasi bora tunka deti na mdori Na majukumu ya familia Mindo baba mindo mama wa familia Dogo ananiangalia Ada ninalipia Lafu na wewe bidada unataka pia
Lafu natoa maboko
Kwani we ujuka kangu John Boko
Yani weka kama hili kuchuno
Tachuna nini mifupa mwili mzima Kuna high heels, wigi kajala Ukitaka kusukwa kwa sister mbagala
Yani rastu, unatamfu
Yada kadeti na sumaku ka unatamfu
Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu
Yendo koja Nana nifunza kucheza rafu
Anichua tumbo langiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichoka Ana nikanda kwa mabarafu
Madafu, majafu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ajabu Majabu, majabu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ajabu Kifuani unipaka harwa Mikono tende anazichambua Anilamba
kitandani humwaga maua, mengine hata chembe sikuwa najua, anitoa ushaba. Oh, nalitake nini kwake, nyombe sipewe, iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangone. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, nana nikanda kwa mabarafu.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
DJ Jones.
Baba!
Kama kupenda maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifumwe. Kama kupenda upofu, misioni sisiki. Domana natangaza na kupenda, wewa mwisho kumie. Sichepuki makona kona, na upona nyugue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wekifupi nyundo na kuona na munara. Na kuona moto, mwepezi. Japo chi chi chivo, chi 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 chivo, chi chi chivo.
Aminyama tu, akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu, vila kipita minyama, eh? Aminyama tu, akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu, vila kipita minyama, eh?
Minyama.
Mahaba na sasa moto moto moto. Kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia. Wala staki wende jim toto. Ah yeah. Umbato lako mama moto moto. Ah yeah. Umbato to to to. Soto yo yo to to. Miuno yo yo yo. Analisema vibonge wapiki miuno.
Kipiringi piringi gododo chini chafunja chaka. Ayo maskini jinsi we mama na kushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi. Chi, chi, chibonge.
Let me now watch it up, put it up. Watch it up, put it up. Give it up, give it up, put it up. Give it up, put it up, eh.
Sijari unapakwa ina, unapaka poda. Fanya mambo yako na kungoja. Moyo umesha tata, mina fata order. Wezi kukata kiu maji kwa kisoda. Message sent, shika, kamata. Kama unataka mapenzi yako, hapa. Chaka, chaka, chapa, chapa. Wakituona wanatapa, tapa. Umeka kambi maeneo haya. Anasema uwazuri meota pabani. Never die, never expire. Dusicheze mapenzi ya moto fire.
Akama mapenzi safari. Mikuwako nshafika na pokwenda. Au kama bahari, au basi nifunze kuongelea. Na unge kwa mchezo siwe kamari. Au kubeba maji kwenye tenka. La mbele yako nakula kiyama. Wala mie, sina mwingine tena. Wakufanya nicheke. Na kama chana wano chema, chakufikwa na pete. Wala mie, sio ni mwingine tena. Wakufanya nicheke. Na kama chana wano chema, chakufikwa na pete.
Watch it up for the love. What you do for the love. Give it up for the love. Give it up for the love.
Kwenye miba na chechemea for my woman. Bahari ntaogelea for my woman. A real man care for the woman. Nana weza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi. Takutungia tenzi, nikuimbie. Niku kusifie, ujisikie uko na mie, sogea ni kuambie. Siwezi acha kiti chako mtu wakalie, siwezi vunja moyo wako staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love will I give it to you.
Yeah, Lufa. Guys, hey, cheza karumba, pasuwa na misamba, bila kuyumba, tingisha hiyo dhudha, yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow? Takunya bunja mami gongo, na fosi kiki katia mna bando. Hey, shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time, shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time. I say banju katu, nasema tena banju katu, bila kujali banju katu, sahau shida banju katu. I say banju katu, nasema tena banju katu, bila kujali banju katu, sahau shida banju katu. Yeah, yeah. Squeezy mambo ya mekuwa ya kifo, mnatafuta pens badala kusaka do. Watoto wakiume kuwa mama milo, tunasaka milana kabla kudanja oh. Mnatafuta mabebe, ili mradi tuwa wabebebe. Mnaswaga za kisede, mbekalia tu mama kedete. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow? Takuja vunja mami gongo, na fosi kiki katia mna bando. Hey, shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time, shtuwa jati one time, shaku shaku one time, soko soko one time, galelelo one time. I say banju katu, nasema tena banju katu, bila kujali banju katu, sahau shida banju katu. I say banju katu, nasema tena banju katu, bila kujali banju katu, sahau shida banju katu. Yeah, yeah. Banju katu, nasema tena banju katu.
Music.
Hey.
Abba.
Hello, it's me again.
DJ Jones.
Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema na kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua wacha inyeshe. Sema na wadese utawawa bure sijalala, nimeficha tu makucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky. If I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema na wadese.
Leo nataka ni wajuse wenye vimaneno mareno wapunguse, moyo wako ni utulize. Yao tusiyajali tuyapuse, wenye chuki hao
wabaki na fitina zao. Tuachane nao, wapambane na hali zao, wenye chuki zao, wabaki na fitina zao. Tuachane nao, wapambane na hali zao. Oh, eh, eh.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka,
baby shot them,
aina ma,
hey hey hey,
shika
mpota, onyesha ulivofunzo,
aina ma, hey,
go down baby,
ainuka,
you think to them baby,
aina ma.
Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani hey, baby gaya badikila mwendo kama katapila miku ya pombe tequila she the best in my mind pamutuba kongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa baby. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby show them,
ainama,
hey hey hey,
shika mpota,
onyesha ulivofunzo,
ainama, hey.
Go down baby,
ainuka,
give it to them, baby.
Aina ma,
hey hey. Ruksa kutunga.
Oh, you got them, toto nyaupoli. Anadhi macho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza gimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
ainama,
asema leo tuzawonana. Kwa sababu tunamapana mazabana. Mtoto kali na mbabanana. Lafo nyingdasi flow tutakanyana. Mupe,
kwa mina data. Slow down, uko na master. Najibwa koko yote ya na fiata. Kiuno chini chini kaki goda. Press kama umekodi boda. Kama wezi tungi kunywa soda. Ahe, tukupa moja.
Daya wangu li ukaja. Kanikuta niko na mazaga. Kama kuku wanataga. Nikienda umi na funja chaga.
Nimepewa kibalie. Na basata tupalie. Kila kitu halalie. So turuke tucheze tukurahie.
Hey, mupe, 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 mupe. Mupe, 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 mupe. Mupe, 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 mupe. Mupe, 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 mupe.
Daya wangu li ukaja. Kanikuta niko na mazaga. Kama kuku wanataga. Nikienda umni na funja chaga.
Asema leo kita wonana. Kwa sababu tunapapa na masabana. Mtoto kali na papanana. Na kwenye dasi flow tutakanyana.
Hey. Wacho kwacho wapa. Wende shike kwa hapa. Wacho kwacho wapa. Wende shike kwa hapa.
She's so fine. Anapendeza hata bila vipodozi. Eh, and I love she giving me overdose. Yeah, I love the way you move a body.
Yeah, body.
Una nipandisha minadi.
Yeah,
kachiri, kachiri.
Saga.
Inuka funga kanga. Kachiri,
saga.
Matajiri, matajiri.
Saga.
Kutowa na jipanga, matajiri. Basi go down, wanyoma. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma.
Nikomeshi. Paka chini waonyeshi. Asa baby nikomeshi.
Fanya kama unadonda. Unadonda.
Paka chini waonyeshi.
Epo tulicheze rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulicheze rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda. Unavyo iramba, mie hoi unajuwaga kunitouch. Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi. Walking out na kuliza we.
Kwa jenga ni kufu za kiza we.
Yani tuzidi kuwaumiza we.
Tawa shenga tuache.
Itafune ngate kabigiji.
Kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji.
Tujigiji.
Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nikome.
Yeah, yeah. Baby boo. Umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby gay. Umeni changanya changanya wengine naona kiza My baby boo. Umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby boo. Umeni changanya changanya wengine naona kiza Naona kiza. Naona kiza. Naona kiza. Wengine naona kiza. Umeni pasana nasema gadose. Kenyo mende yako champote kote. Kena nikifo kitu kute wote. Minawe. Kena nifanya paka nisi kuchoke. Kwani dini gani sema niokoke. Unataka wapi sema tuende wote. Minawe. Zako niko razi, chochote mimi nitakupa we. Hili mapaparazi, wasijaribu kukugusa we. Mpanda niyo kazi, kushuka raisi kabisa we. Nifanya kija kazi, kwa penzi lako limefika we. Ahe, nana na mimi, kama ngome fiti mwinini. Nitameza kwinini, niniaja misofalini. Na baby boo, umeni changanya changanya mbaka umeni maliza we. Baby gay, umeni changanya changanya wengine naona kiza My baby boo, umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby boo, umeni changanya changanya wengine naona kiza Naona kiza, naona kiza, naona kiza, naona kiza Wengine naona kiza Rangi yako inamulika mulika, kwenye giza mwanga kimulimuli Suli wako wengi unawadatisha Wanagonga mwamba wafungi goli Najiona mimi Nikikutaza mausoni Sasa kiocha nini Unatosha kuandani Wengine napiga chini Na namba yako moja mani Pete faki doleni Doa tufunge mwakani Aye, mweza kuni korazi Chachote mimi nitakupa we Hili mapaparazi Wasijaribu kukugusa we Mubana niyo kazi Kushuka raisi kabisa we Nifanye kija kazi Kwa pezi lako limefika we Ahe, ainana na mimi Kama ngome fiti mwilini Nitameza kwinini Niacha miso falini Baby boo Umenichanganya changanya mbaka Umeni
Jones.
Are you Liza? Nina macho lakini sioni Nina masikio ila kwako sisiki Sauti yako ni tandotoni Na nikipapasa sikuoni Babae Uko mbali sana Unapokosa kupokeaga simu yangu Ofu juu Mwili ganzi na umana roo yangu Na isi upo juu Uko mbali babae Uko mbali sana
Fanya tambiko Upige goti usali Nirudi salama Kili safari sio kifo Ivo so sichali Nitarudi mama Tena punguza kulalamika Utanitenga mikosi Mweza kubado mambo ajajipa Ila tukiume na fosi Kapuku na saka nilete Kusimame kiwete Sichoki naongeza juhudi Kutwa niko wima Vimeja vya makusugi Kwenye ongeuzima
Oh bebe Oh bebe
Kasa moyo nivumilie
Oh bebe Oh bebe
Kasa moyo siyasikie
Oh bebe Oh bebe
Kasa moyo nivumilie
Oh bebe
Kasa moyo
Fanya kama una duku Duku wa duku Kinyume nyume una duku Duku wa duku
It's two kids baby
Nimeshikwa na kipururu mama Mungu kipa nataka uli Nikapake kipururu mama Kwenye beti sama uli Lala Ameshibana taka kulala Basi leta mtu lala Anambwembwe kushinda jimanara Yani diko diko lala Ananoga katende kapere mendende Anabari mdi kasuru
Kasuru, kasuru
Sama solti kwenye kuduru
Kuduru, kuduru
Nakanyonya kama kaduru
Kaduru, kaduru
Nakaganda kwenye chuchuru
Chuchuru
Fanya kama unaduku Dukua, duku Kinyume nyume una duku Dukua, duku Fanya kama una duku Dukua, duku Kinyume nyume una duku Dukua, duku
Oma du, oma de Atuma du, oma de
Sura zimevunda wananyune ya geriri Wasifane katunda waninyoe na nyelele We sasambu wa sasambu
Weka
Tende Arusha marangu
Weka
Daya muogo cha chandu
Weka
Hadicha nyuma cha kwangu Anabari mgi kasuru
Kasuru, kasuru
Sama solti kwenye kuduru
Kuduru, kuduru
Nakanyonya kama kaduru
Kaduru, kaduru
Nakaganda kwenye chuchuru
Chuchuru
Fanya kama una duku Duku wa duku Kinyume nyume una duku Duku wa duku Fanya kama una duku Duku wa duku Kinyume nyume una duku
nyuma una duku 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 la la.
Moko nafsi na lalam sina mwambie kila kimtazam kwa kina kiukweli mwambie silali tena nani kwa tabu kwa kemi sina hali mina penda yeye tu sina 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 mwambie eno dawa ya sina
taka wewe ndo wa pekee skendo nitende vipi wabongo wa mtangaze wanasema unadanga kwangu ni danga che che
yani ni kwa pe
pe
che che
alolo
alolo
kama madebe 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 kama madebe 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 madebe
badai mimi nawe
badai
advertise on this space, call 0715-638-806.